took up on this one. Banja kutia, banja kutia, togwa musubi. Yeah, I. He's the same yesterday, today, and forever.
Forever.
Chata kuzerero wa kuchikola encha.
Te wateka kufurisha muganda wange bigambo te vikuinula.
We just wumula abu bola banga ba kwe sita sabe bali kujaguza bivala ne bichuka bo wakana buza ko oli na chibuka katonda kwe yakolera kichetuita amakula just believe in him unga towanika olanga bo sababa mikusaba tozikiza wandi bango licha kudamu elia balala abu bajja kutya
banya kutya ngobula mubali buganye wotera
abu bajja kutya
banya kutya ngeyali talina subika joli wabalala
abu bajja kutya
Banja kutya nga obulamu bwali buganye bwaterera
Banja kutya
Banja kutya nga yekweka kano abajulira
Ndaba olinze nnyo okoye nnyo kano kuyuwa bakujiye nnyo
Ndaba okabye nnyo okoze nnyo
naye nga terikikyuka
Tumonika tomuvaako neke kaseera omwekwateko Bw'olabange wakulimye ye watandika okuyimusiza omutindo Manya chuita mchaka sera busela Manya yatandika wakumaliza ruberera
Abu bajja kutya
Banja kutya ngobula mubali buganye watera
Abu bajja kutya
Banja kutya ngeyali talina subika joli wabalala
Abu bajja kutya
Banja kutya ngobula mubali buganye watera
Abu bajja kutya
Banja kutya ngeyekweka kano abajulira
He's the same yesterday, today, and forever. Chata kuzerero wa kuchikola encha.
Te wateka kufurisha muganda wange bigambo te vikuinula.
We just wumula. Abu bola banga bakwe sita sabe bali kujaguza. Ndaba olinze nnyo, okoye nnyo. Kano kuyuwa bakujiye nnyo.
Ndaba okabye nnyo, okoze nnyo.
Naye nga terikikyuka. Manya yatandika wakumaliza ruberera
Abu bajja kutya
Banja kutya ngobulamu bwali buganye watera
Abu bajja kutya
Banja kutya ngeyali talina subika joli wabalala
Abu bajja kutya
Banja kutya ngobulamu bwali buganye watera
Abu bajja kutya
Banja kutya ngeyekweka kano abajulira